alarba alaso jeetati lewru octobre hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso yannde joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Aliou Niali Abdoulmoune yettinta e muuna nder sembe habaruji meɗen hannde en kaalan dow siri mawludu cooto ton andan nder région doso ɗum ndugal miccintinde himɓe garki annabi sallallahu alayhi wa sallam nder duniyaaru seni hikka ɗum wari ɗum fotodiri e ñaw corona virus e raaɓu mum en nanan nduni fa hannde no siri on anden wonno yahra en kala nduni fa hannden dow batu ñalowma ittaɗo gam silmaji itta yewene findina sukaɓe ummatore laso e jeetati lewru octobre fuudu no batugu enden waɗete nder leyɗe duniyaaru yewtere pindinol studio kala ngu hannde en waɗan dow no waɗe ko yimɓe kissa saɗormaji misali iri ñamol ndiyan e ko nandi titta ɗo leydi niger ni hannde en jamma no mawludu o enden yahti e waɗo e ɗum ndu gam miccintinde himɓe garki annabi sallallahu alayhi wa sallam nder duniyaaru toon ndu ciota nde en daari ni ɗo nder leydi niger mawludu o ɓura yeheede amma seni hikka ɗum wari ɗum fotodiri e wakkati mo raɓu ñaw corona virus tawa nder cakantararde enden nani ko chek barham boubacar ardiɗo mawludu ciota o enden wi'i barham ha sumi dow majjum gam famtinde himɓe
cette question de covid
fille ñaw coronavirus o waɗi ko rimani fa keero leydi meɗen maɓɓa ndenne nimɓe ƴuwoɓe leyɗe janane warde waɗa mawludu ko nden ɗum nandata e ko hikka bako mawludu hunde darjantere noon jama'aji e jama'aji woni ko warta mami daran so ko ɓiɓɓe leydi ɓen tan no mbawi hebbinde mawludu coota on laabi laamu koƴaɗi gam hisinde nimɓe raaɓu coronavirus o no kani ɗowtanede iya ka etol cellal ɓalli nimɓe he e waɗede nder nokkuje natirɗe ɗen fuu nimɓe gaɗano watta fuu e ɗowtanade ɗi laabi illujo ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe leydi ndi watti lokotoroɓe gam renude nimɓe waroɓe mawludu ɓen e ñaw coronavirus
par rapport à la covid-19
illa laso e jeetati lewru octobre hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi ɗiɗi batu ñalowma ittaɗo gam silmaji itta yewene e pindinol sukaɓe ummatore singa nder leyɗe duniyaaru faadu ni hannde nde en daari waɗan leyɗe lasoji ɗiɗi nder duniyaaru gonɗen gaɗa batu ñalowma o enden ɗo leydi niger ni miccintinen ko moustapha alassane allah yafomo kam fuɗɗi iri silmaji ɗi enden nani ko abdoul wahab moustapha alassane o duni wi'i rahilatu soumana dow gaɗol iri silmaji ɗi enden gam famtinde himɓe
Moustapha Alassane a découvert le cinéma
Moustapha Alassane de fuddoto wadde silman natteɗon endan mi cito jonde makko Canada toon to fuddino e les duuɓi kemi jeenayi capanɗe jeegom e ko dekki dow mum yaade omo jogui ɗereji ñamminoji nder majji omo natta kulle ɗe o hinne omo hawra ko heɓe waɗi silman o silman makko arandejo wiyata kena mayde gandi ko hitande ujunetemjeenayi capanɗe jeegom e jeegom o waɗino duu caggal mum hinne omo waɗi silmaji o kadi seɗɗa seɗɗa yaade ni fawitti hitande ujunere e temjeenayi capanɗe jeenayi nde o waɗi silman mawɗo mo jaama mani goɗɗum caggal muɗum minen ɗum naati e fi silman o enda min tokkiti ja makko yaade silman mo natta on jiiɗon o enda hunnon ko laati no woodi saɗɗorma sarne e le leydi men Niger ɗo enda hono yiɗɓe waɗa silman o enda hono koɓe ɓuuri yidde ɓe ganɗine noon ɓe janguine ɓe andine no ɗum yarto suka ummatore ɓen enda fo ɓeɓe jiiɗi gaɗo majjum kano on ɓe gala bawɗe ko watto ɗum
plusieurs petit n'a pas les moyens n'a pas la formation requise
hawrine jooɗa haale mawɗo waɗowanto enden ni nder lewru novembre hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso caka mahamadou yusufu ardiɗo leydi niger e sukaɓe ummatore leydi niger ɗum duni gam feccididde e sukaɓe ummatore de enden ande go enden kenga duni asumana malan isa ministre kawjiɗo filla cambinɗinol finatawaji ɗo enden nder leydi meɗen wi'i ɗum wakkati o nodduno hawrine kokkoɓe habaru nani ko nafis adamu surfo waddi fitta e fulfulde
au niveau du ministère
nde endan muuyino ɗum illu duɓinanɗe sappo e jeetati hitande komin gaɗi ko wiyete natol ɓingu leydaku min miccitake debbo goɗon hokkito kan hono sigil on ɗon noon ndu konno sukaɓe ummatore hewɓe gaddino kan haala majjum mbimɓe to jeehe kawron kaaldon kokkon kan sigila goto mo kooli ɗon nden non wonno ko ɗum hooƴi natol ɓingu leydaku ɗum nene kay ministére du konɗan yardake dow sigil on endan naati hen ɗum ɗon wonnana e goho fuginan jiidal hoorejo leydi meɗen Issou Mouhamadou kañum e fande sukaɓe torɓe nde fedde muɗum en ɗum hawre sukaɓematorɓe ɗum joƴƴina haalaji geeti cubiniɗi jonnon kawral mabɓe maggal ngal kulle joyyi kañum woni ko gollete dow muɗum région fuu sukaɓe ummatore nogayo kañum woni ko suɓa gam batte warde hawre e gollal ngal en no tawadu fa han e yaade wosowade nokkuje dow fi gollal yaadu yeeso nonnon du eɗum woodi jiidal hooreɓe mawɓe leydi
grande rencontre avec les responsables du pays.
Der département bobo région doso asoy bitido ni neddo godon wara der habdu natungo chaka duro e remowo go andam bardo neddo odu ni dogi dilli hanono manga Omar ardido fedde jinganore durobe region doso halirani dun nana Hadiza Hassan gam famtinde himbe.
Lele hamre wadi hakkunde duro gon e demo der commune koy golo le wurno wi e yeni to fadon to goddo ka yeyi jati heppo yonki mudum on non gaddo golle den don ni o doggi duro non amma jawdi makko hebaama durobe no min kollabe wakkati warda wakkati wi no wodi wakkati ko gese jofete se gese den jofama den kay kenan duro fu no wawna tuddo haja amma se wakkati on do yottaaki fu duro fu wala lar ko tata jawdi mun der gese den e fahindan remobe e ko emu ibe godi gacce gacce mabbe woni gesama no ara wodi nay didi nay tati ara wodi bali na be eji adalar gesama fahindan jawdi non gadama der gesama bi a gesama no na imano den kay gatta na idan der gesa ay duro bi totor gon kay famata dun non no milani golde den kanti sai ada kando jawdi mu watta der gesama ay dun wadata hab
gansuru de gacce ko wadda habdo chaka durobe e remobe ni waddi ko Mohamed Alhaji El Mansour ni ardude o hawju filla kapan hano fedde dental pelle jinganojo durgol do enden de leddi Niger wi'i ko dum beeda sembindinde pirtol ko himbe illa durobe e remobe enden fuudo kulle bawde waddi habdo chaka mabbe nani ko wi'i Rahilatu Soumana ko wadda firta e fulfulde
les éleveurs transhumants qui viennent
durobe ummatobe leede godde yankirde har sobbirde don no juwobe nokku gomnon wodi dudal gacceji din fu wakati gartol durobe benno e jofol gesede den woldeji natata chaka durobe remobe be no wodi fuddobe no njura tawidu nyalande jofol gesede yottaki dum don du wodai feseda no wodi remobe be do tanta ko nyalande jofol gesede dum do merube kani ngada gollal mangal e tindinde nimbe ne yerno min biira no hani genangal rene didabe ngel be fi on jewta fu tindine fa woda do majju
la sensibilisation de tous les acteurs
hitane hikede ni der region zenderto en der ni collège uji duddi kawrama gartirama hano CS hano jangirde tawrade jangirde lycée hano der hitane de duni hikede en dari ni collège uji duddi pirtama dundu ga hebude mosola sador maji di sukabe ummatore juwambe no kuje boddude gara janga gonno keba do lawol jande en do andan ni sayni kettino den ko Sale Alhaji Labo ardido sarusi kawji do filla jandeji region zender wi Mustafa Mamman Sani ko waddi firta e fulfulde
pour le code la région de
Zender min kebana na jangirde CG kesse joy der nokuje gure ladde den kambe jangirde lycée collège sappo e tati didi den gada der gallure don sappo e gode to dum gado der gure ladde CG di gada kenana gam hoitinande sukabe jangobe collège me no wodi der mabbe wadobe kiloji la soji didi yade chapande joy ko jotto der nokuje to jangata dum be gidi muni be jangoitana fata kaya denne dum hoitinanam be da Allah e sigila jande janginol ekintina golle on miden godi cuudi jangirde kejidi bayletedi inder nokuje tandeje ne denne dum wadan ko min keba kala siji duddi der jangirde den ko jabboyto sukabe warobe lycée kesum e collège be
cycle pour les collèges
biro se no pahano fedde jinganore jon en pharmacie ji do en der leddi Niger ni laso didi lewru octobre tan dubu juna didi laso singa do en der hubere nyame himbe jeddo du tawa der biro o en der biro o du ni himbe jeddo be cubama do dubi tati gan ardade filla hawju duro ko watta be jangay jande pharmacie wombe no chunir himbe safareji di en der acci gadol golle de en der nani ko docteur Aliou Amadou Mayga ardido biro fedde de en der wi Adama Dawati gan famtinde himbe
avoir ce tordre d'abord c'est de l'aide
sudunon singandu ginanda fu ganna faka bibbe leedi fadde neddo no yidi laato jom pharmacie sayto tawra talkuru golle gomnanti ko chonnal pharmacie dun gam renude nimbe be cellabe denne dum wadi ko safareji din no hani acce jangube jande pharmacie chonna dun tawidi handen do le Niger kam woni leedi arandi to safare buri sonnede do labi dum don du no sadarma mawdo don denne hande kulungel arane ngel woni gomnanti acce safareji di ngatte der pharmacie sonne de gacce wado fu neddo no wawi yarde woytande mudum to suudu kitotodo no tabale mo misali der dubu jinaidi de sappo e tati bandi min gom walli goddo nanude safareji der leedi ko suudu dun jewtini dum jukkumo jukkugol ko lebbitati
il avait sanctionné pour 3 mois
jambal don bandiraabe hettinanibe sigilaji amin on jabbama der sigila amin handen o andan ni to Ibrahim nyawirdo nyaw coronavirus jabbi warde feccididde he meden do ko hi uno wakkati o nyawirno nyaw coronavirus gu enda Ibrahim Jamwali
Modibbo jam woni, mi yetti no dangal ngal gaɗanda hakkal ngal.
De Ibrahim, noye nanta hannde he ɓanndu maaɗa duna bien har ko darti cellal maaɗa ngal?
Modibbo, hannde baasi fo ala he am, miɗo yetti Allah.
Miɗen miccintina himɓe duni ko ɗo nder suudu amin dumiɗen ɗo tani laabi cingaɗi gam hisinde himɓe raaɓu ñaw coronavirus ɗin anden. Ibrahim, wakkati ñawnoɗa, noye ɓurna maaɗa ɗan laati?
To Modibbo, goo fuu mi tinna dow ñaw coronavirus o ngonga non. No metti kam ko nimɓe mbiyoto ñawngu no fewre no wona bana walla kam laata ni kam sakkulla moɗo fa yettoy togom telnde feere mum on e yewende kam ɓuri sakkulla. Neɗɗo wala laawol ba yo animɓe mum. Min nini le yewende hanoni min tan woni ley duniyaaru ndu, ɗum laatake hunde teddunde sanne.
Gonga jaati wakkati o ni Ibrahima hoynayima. De Ibrahim, noye gaɗɗa ko keɓuɗo laawol wurtade wakkati caɗɗo o?
Modibbo, fuɗɗari majjum ɗum saɗanino kam sanne. Ka ko nimɓe an noddata kam e téléphone weli kam sanne. Miɗo waɗa ko jimmi e hettinade sigilaji studio kalangudo lamba 3-5 do RTL. Ɗum ittanayi kam miilo bongo e wattande kam miilo lobbo.
Gonga jaati, mi faami. Ibrahim, ndenne no hani noon koreji neɗɗo, jeydaɓe neɗɗo e wondiraɓe neɗɗo fuu kawra gaɗa dane worre gam sembinɗinde neɗɗo?
Modibbo, no nino seede mo gammi o gam hokka himɓe woɓɓe andal ɗal ngal kemmi e majjum nom. Miɗo andi kono woodi laatiɓe no tawa ley saɗornoma majjum saabu hunde teddunde nom. Kulal tawte e nimɓe ka to neɗɗo accungal jaaloɗo. Yeru no mbirunumi on nini tinne beltoɗon neɗɗo heɓa golle ɗe hinnotogom itta hakkillo muɗum e ñawgu ndenon koye mon ndenon heddiɓe.
Mi yettima Ibrahim.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Ɗo leydi Niger ni hisinde himɓe saɗormaji misali iribo non daji diyan e ko nandi titta hunde noon kono waɗo ni ande hano no jon en ande na mbiyen jon en ñañal nder duro go kaliri ɗum. Ɓe mbi'i duni fa hande en iribo non daji diyele ɗe enden ni deni himɓe tugake dow tawkakiji gaɗaɗi dow bakaje toɓo pete e beeli ɗo enden nder leydi Niger. Himɓe mbawan hisude ñamol diyele ɗe enden. Sakettinoɗen yewtere Adamu Umaru arriɗo Sarusi kawjiɗo filla duro go enden e Moktar Hammadou.
La plupart des catastrophes
bonondaji kewɗi fuu farafi mbakaji ɗi enda woni ko waddoto ɗum saabu neɗɗo wawa hadde yooro waɗa, neɗɗo wawa hadde ƴiwole du kondan toɓa. Nenno senani fi ƴiwole ɗe haalama fa wiyama ƴiwole mawɗe toɓan. Misali, neɗɗo na hani hooƴa laabi ko watta ko tawe heɓi rentake e bonanda ko ƴiwole ɗe wawi waddude ɗum endam. Kasen nandu nani fi woƴitagol mbakaji kandum ɗon no wadda kulle ɗe andunoɗen ɗe fa ƴaɓɓo no wowurno ni no wadda kulle jaatiɗe andaka feyi.
Oɗon godi bawɗe domude bonandaji ɗi na
on peut les prévenir justement. La météo
ɗum wawi domude bonandaji ɗi illu yottaki heɓene mosola ganda météo e golloɓe ɗo filla ndiyam e sils e agrimet e akamat e nder haalde ko wawi waroyde. Ɓe kolli wiide hitande hikka nde joni ƴiwole mawɗe toɓan e leydi ndi. Nden noon ko wiya ƴiwole mawɗe toɓan misali no hanno tawe himɓe hooƴa laabi ɗi mbowano hooƴude dow fi ko rento ɗum e ƴiwolɗe endan kañum e ko wawi waddoyde. Nden noon hitande hikka nde fi on endan ɓuuri ko himɓe anduno ɗum endan. Ɗum ɗu kondan ni no hanno himɓe gaɗa sigilaji mawɗi nden enda himɓe heɓan no domiri heɓandu kondan no hawjori bonondayi ɗi se jottake. Ele majju no wodi sigila momin kooƴi mbiyeteɗo sendey set. Sendey set o en nan illu hitan duuɓinaɗe sappo e jeegom kañum wonno ko ɗum joƴƴina laabi nayyi wonno komin joƴƴini ko han tawe ƴeewama dow mum. Kam wonnata ko tawi bonondaji ɗi endan ɓuyteke nokkuje fuu. Ɗum ɓuytata kondan himɓe mayoɓe e le bonondaji ɗi. Ɗum ɓuytata kondan himɓe laatiɓe bonondaji no gar no waɗna ɗum torra sanne. Ɗum ɓuyta bonondaji ɗi endan ko wawi wadde har filla sarusuji nawtorteɗi nder leydi. Ɗo ɗiɗo laabi nayyi kawono komin tuugi minin gonno minin golla e ley duuɓi joyi ƴaɓɓi ɗi. Hikka leydi fuu hooƴi daɓareji ɗi hoore muɗum ko watta ko kandu konɗa hawjito bonondaji ɗi endan to ɗuuɗe nder muɗum.
Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe.
No anda ko hisinta nimɓe bonondaji ɗi say bawɗe joni Niger no woodi bawɗe ko renata nimɓe e majjun?
Même si n'a pas
Niger fey se wala bawɗe tilayi heɓa bawɗe endan saabu ɗum ɗo hunde noon ko laati ndenago ɓiɓɓe leydi. Ɓi leydi du fuu no woodi laawol leydi muɗum rena ɗum hisina ɗum masiba.
D'être protégé par son pays.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kalangude yewtere pindulol meɗen hannden ko waɗi dow no waɗe ko himɓe kisa saɗormaji misali iri ñamol diyele e ko nandi titta kokkol habaruji meɗen timmata. Sey min mbiya on salamu aleykum.
Studio kalangu
diva dow radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere FM zender
dow radio gaskiya lamba 98.9 toɓɓere 5 FM
maraɗi dow radio sarawniya
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere 1 FM kyota
dow bonfere fuma lamba 99.9 FM
studio kalangu.